okuthetha na umamutema ndingene ekumbini ndicela mandla kuwe ndicela mandla kuwe andasuphendula kanjani andasucengwa kanjani mhlambi manqale ndithi kuwe awethu osemanzulwini malbathwe ngobungcwele igama lakho umkumkani bakho mawufike ndiyakoma yenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini makube njalo nakwisimo sam bawoxandilahlwa nguwe andazi nobheka phi na ungayeki mhlaba sam. Oh.